abaar baahsan oo haatan ka tahay ingiska afrika ayaa meelaha sida weyn ay ugu dhufatay, waxaa ka mid a soomaaliya, iyadoo kala bar dadka soomaaliya lagu qiyaaso 16 milyan ay wajahayaan xaalad bini aadminimo oo adaga. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in 100 caruur ah oo soomaaliya ay qarku u saaran yihiin inay macluul u dhintaan. Warbixin v o edu arrintaas ka diyaarisay waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac.
haweeniyo carruurtoodii oo ku sugan xarun lagu dejinayo ayaa waxaa wax lagu siinayaa carruurta nafaqadarrada. Dhakhtar ayaa daaweynaya carruur si daran u xanuunsanaya. Faadumo Maadey waa hooyada ilmahan dhashay. Xarunta dibudejinta ee carruurta nafaqadarrada ah ee Soomaaliya waxaa gacanta ku haya NGO-ga Action Against Hunger. Waxay u adeegaan dad u badan haweena sabool ah oo ku nool kaamuumka dadka dalka gudihiisa ku barakacay ee cidhifyada Muqdisho. Faadumo Maadey waxa ay ka soo tagtay deegaanka Goof Gaduud oo ah deegaan baadiyaha oo dhaca koonfurta gobolka Baay ee Soomaaliya. Kadib markii 3 ka mid a carruurteeda yaryar ay nafaqo darro u dhinteen, hadda waxay xero dadka dalka gudihiisa ku barakacay ahay kula nooshahay 3 carruur ah oo weli nafaqo darro ay hayso.
Before the drought, we had livestock and farms that grew crops, but the drought destroyed them all at once.
Kahor abaarta, waxaanu haysanay xoolo iyo beero uu dalagu ka baxo, balse abaarta ayaa dhammaan hal mar burburisay. Waxa aan lahaa 3 carruur ah oo nafaqo darro u dhintay. Ilmahan boga iigu jiraahi waxa uu la ildaran yahay nafaqo darro xun, sababtoo ah waa dhibaatada gaajada ee taagan.
And the child on my lap is suffering severe malnutrition because of the ongoing hunger crisis.
Sariir ka mid a cusbitaalka Martini, 2 haweena ayaa sariir ku nuujinaya carruurtooda oo nafaqo darro hayso. Tiro badan oo haweena oo la barakacay carruurtooda nafaqo darradu hayso, kuwaasoo badankoodu ay ka yar yihiin 5 sano, waa ay ka buuxaan cusbitaalada. Qoysaska ka cararaya saameynta abaarta ee dhammaan gobollada Soomaaliya ayaa Muqdisho u arka rajadooda keliya. Maxamed Sheekh Nuur ayaa v o a u sheegay.
Waxaa gabaabsi nagu ah.
They must be given a therapeutic diet such as milk with nutritional value for the vital strength required for malnourished children. The supplies that were donated to us.
Cabdirsaaq Yuusuf waxa uu ka shaqeeyaa isla markaana uu kormeeraa waarka dadka nafaqo darrada hayso ee cusbitaalka Martini, halkaasoo sidoo kale uu agaasime ka yahay. Waxaana uu sheegayaa inay jirto koobnaan cuntada nafaqaysan ee carruurtu kaamka dadka dalka gudihiisa ku barakacay ee bannaanka Muqdisho. Haweenka iyo carruurtooda yaryar ayaa bannaanka ku sugaya in loo yagleelo hooy si loo gacan qabto. Waxaanay gabadhan caawinaysa ay sheegaysaa in qoysasku ay si adag ugu baahan yihiin in caawimadu ay si maalinlaha u soo gaadho. Nafiisa Xuseen waxay caawisaa kaam ay joogaan dadka dalka gudihiisa ku barakacay.
On a single day, 10 vans with displaced people can arrive. The next day, 4. Other days, we have no new arrivals.
Hal maalin 10 gaari oo dadka dalka gudihiisa ku barakacay ah ayaa iman kara. Maalinta xigta ee 4aad iyo maalmaha kale ma jiraan dad cusub oo imaanaya. Maalin kasta waxay leedahay caqabadaheeda. Mar kasta waxaa jira wax gaar ah. Waxa aad arki kartaa qoysas ay rogayaan gaadiidka maalintii oo dhan iyo iyagoo u soo lugaynaya kaamka. Taasina waa xaqiiqda halkan taalla.
You can see families being dropped by vehicles all day and they walk to this camp. That is the reality here.
Kooxaha gargaarka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aanay haysan awooddii ay ku joojin lahayd abaartan daran iyo dhibaatada nafaqo darrada. Haddii aan la helin caawimo badanna, xaaladda carruurtu waa ay kasii foolxumaan doontaa.
Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaana warbixintaasi soo jeedinaya.